is the buffalo. Let fire,
Wagaranyo wajenga wangana.
Usuma mwezunga.
Nasikala mfrosa, wajenga liagana.
Usima nebusa.
Unja, wagaranyo wajenga wangana.
Give me the water.
Yeah.